madaxa sirdoonka dalka Rwanda Krenzi Kareega oo Spain ay u kooxaysato dambiyo dagaal ayaa lagu xiray magaalada London sida BBC du ay qortay waxa la faahfaahsan yahay in booliska wax masaafuriya ay General Kareega ka qabteen garoonka diyaaradaha ee Heathrow sabtidii saliga booliska looga arimiyo ayaa sheegay in 24 sano jirkan Rwandiiska ah maxkamad la geeyay xabsigana lagu sii hayn doono ilaa 25 bisha lixaad Kareega waxa uu ka mid ahaa 4 sargaal oo 2018 dii maxkamad ku taalay Spain ku aadeysay tacadiyo dambiyadaasi waxa ka mid ah in xasuuqii ka dhacay kadib uu amray dil wadareed isagoo markaasii ahaa kusimaha madaxa sirdoonka ee militariga General Kareega waa madaxa laanta sirdoonka qaranka ee Rwanda xiritaankiisa waxa loo cuskaday waraaq ay Yurub ku dalbatay in ninkaasi la qabto